radio y'ijwi ry'America. Ndabasuhuza kandi bahikaze mu makuru ya mugitondo ku ijwi ry'America muri kumwe na Venuste Nshimiye Imana. Amakuru yacu turahera ku hirya no hino tujye mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 ni kiganiro dusangira ijambo. Urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera hari narwo rukiko rw'ikirenga rw'umuryango w'abibumbye woni rwatangaje kuri wa gatanu ko ibya Isirayeli byo kwigarurira intara za Palestina binyuranije n'amategeko, ko buri gihugu cyose gifite inshingano zo kutabyemera kandi ko bigomba guhagarara. Toma Kamerindi.
Uru rubanza rwaturutse ku kirego cya Palestina iri kumwe n'ibindi bihugu 49 n'imiryango mpuzamahanga itatu irimo Amnesty International, bakenyujije ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye mu kwezi kwa kabiri gushize. Nayo ibinyujije mu mwanzuro yemeje nyuma yaho niyo yasabye CIJ kugira icyo ibivugaho cyinjira mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga. Uru rukiko rufite icyicaro gikuru i La Haye mu Buholandi, rugizwe n'abacamanza 15. Mu mwanzuro wabo, perezida wabo na Waf Salam yasomye ku mugaragaro, bavuga ko inama rusange y'umuryango w'abibumbye n'inteko yawe ishinzwe umutekano ku isi zari zikwiye gufata ingamba zo gukura Isirayeli mu ntara za Palestina yigaruriye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Palestina Riyad Maliki, akaba n'umwe mu nkoramutima za perezida Mahmoud Abbas wa Palestina, yari mu rukiko mu gihe rwasomaga urubanza. Nyuma yabyo asohotsemo yatangaje ko ari intambwe y'agatangaza kuri Palestina ku butabera no ku mategeko mpuzamahanga. Naho Isirayeli nta muntu yigeze itumayo kubera ko ifata umuryango w'abibumbye muri rusange na CIJ by'umwihariko ko bibogamye. Ahubwo yoherereje urukiko inyandiko ivuga ko rutitaye ku mpungenge z'umutekano wayo. Nyuma y'uru rubanza, ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu byasohoye itangazo rivuga ko Abayahudi batigarurira ubutaka bwabo mu murwa mukuru kamere wabo Yeruzalemu no mu ntara za Samariya na Yudeya. Aya mazina niyo Bibiliya ikoresha ku ntara ya West Bank cyangwa Cisjordania yo muri Palestina. Isirayeli yigaruriye West Bank, igice cy'uburasirazuba bwa Yeruzalemu n'intara ya Gaza mu ntambara yarwanye n'ibihugu by'Abarabu mu 1967. Uretse uru rubanza, CIJ ifite n'urundi irimo isuzuma yashyikirijwe na Afurika y'Epfo irega Isirayeli ibyaha bya jenoside mu ntara ya Gaza yo muri Palestina.
Urakoze Toma Kamirindi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashima ko leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 barwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongereye agahenge mu gihe cy'indi minsi 15. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibona ko igihe cy'agahengwe cyo guhagarika intambara cyo gushika itariki zitatu z'ukwezi k'umunani arakajyo keza. Ibyo biro bisigura ko abo byega bose harimwo abaserukira ibihugu byabo bazogerageza gutorera umuti intambara iri mu buseruko bwa Kongo. Bamwe mu bahinga bari ku rubuga mu buseruko bwa Kongo bobo ntibabibona gutyo, bafise amakenga ku ngaruka mbi zituruka kuri iyo ntambara imaze gutuma abantu barenga 140,000 batizabo uyu mwaka gusa. Ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden bwemeza ko iyo ntambara igisibije mu buseruko bwa Kongo ibangamiye amahoro n'umutekano ku isi nk'uko byashikirijwe n'umwe mu bavugizi z'ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Vedant Patel yagize ati: turabandanya gukora ibishoboka byose turi kumwe na leta ya Kongo, u Rwanda na Angola kugira ngo biciye mu nzira z'imigenderanire haboneke umuti urama intambara ihagarare burundu, hanyuma bavuye mu byabo batahuke. Yamara ntiyatomoye neza uburyo leta ya Amerika izokorana n'u Rwanda kuri icyo kibazo mu gihe u Rwanda rwamirira kure ibyo rwagirizwa na raporo nyinshi z'abahinga ba ONI ko rushigikiye muhari M23 urwanya leta ya Kongo. Igice cy'agahengwe ka mbere cyo guhagarika intambara hagati ya leta ya Kongo n'umuhari M23 cyari carangiye ku munsi wa mbere w'iyendwi. Yamara nticarangiye neza kubera haciye hicwa abantu bane bo mu muryango umwe mu gace ka Bweramana mu nkengero nkengera z'umuji wa Goma. Umuvugizi w'inama nkuru y'umutekano ya Amerika Adrienne Watson aratera ibyatsi ubwo bwicanye, yamararashema ko impande zihanganye zari zubahirije agahengwe kasabwe na Amerika. Abahinga hamwe n'amashirahamwe yigenga atabara imbabare i Goma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru baratewe umutima uhagaze n'umutekano muke uharangwa.
La situation humanitaire est littéralement indescriptible.
Onesforo Sematumba, umuhinga akorera ishami mpuzamakungu International Crisis Group Igoma, yabwiye ijwi rya Amerika ko igisagara ca Goma kigiramiwe n'abantu bitwaje ibirwanisho batazwi bica abantu. Akiyongera ko abanyagihugu benshi bahunga intambara bakeneye imfashanyo nyinshi. Afise amakenga ko ingwara nka korera n'inzara bishobora kwica abatazo babishwe n'intambara. Arababazwa nuko abatanga imfashanyo ari bake, akabana ko ivyo bihumbi vy'abantu basa nabibagiwe.
C'est une crise oubliée.
Ni mu gihe umuvugizi wa Departement ya Amerika ku munsi wa kane yari yatangaje ko imfashanyo igera ku miliyoni 662 z'amadolari yari yaratanzwe na Amerika kugira ngo asahirize abugarijwe n'ubukene ku mwaka uheze. Sematumba wewe asanga hamikibazo cy'umutekano muke kidatore umuti vuba intambara ishobora gutandukira ibihugu bikikije Congo nk'u Burundi, Uganda, Rwanda, Tanzania na Congo Brazzaville. Ashimangira ko utwigoro tw'ibiganiro byabereye i Rwanda muri Angola ni Nairobi muri Kenya atacu twashitse ko kuko ivyavuyemo bitashezwe mu ngiro. Agira ati,
on se dirigerait vers une catastrophe telle que
turashobora kwisanga mu ntambara nk'igiruta iyo muri 1996 yateje ingaruka mu bihugu byose bikikije Congo, aho ibisirikare byinshi bya Afrika byahuriye muri urwo rusobekerane rw'intambara. Gushika ubu amahoro n'umutekano asa n'uko akiri ndoto ku banyagihugu benshi bo mu buseruko bwa Congo, ahasanzwe hari imigwi yitwaje ibigwanisho irenga ijana. Pierre Clavinio Nkuru ku bwijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze kumenya ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Amore imana abe kuri mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku burongo w'104.3 FM. Jumwereko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje muri kumva kuri micro Dikaremera Patrick Mbahayikaze. Akenshi usanga umugore utwite abwiriwe ko atagomba gufata imiti igihe cyose atayandikiwe na muganga. Nibyo koko kandi hari imiti ishobora guhungabanya umwana uri mu nda cyangwa se ikaba yabangamira umubyeyi utwite, dore ko ubuzima bwe buba butandukanye n'ubw'abandi. Nubwo bimeze gutyo, nyamara nibibuza ko hari imiti imwe n'imwe cyane cyane iya gakondo cyangwa se iyo twakita iya Kinyarwanda ababyeyi batwite bageze mu gihe cyo kubyara banywa bitagombera urupapuro rwa muganga. Ibi nibyo bamwe bakunze kwita gutegurina cyangwa se imyumvire yo kuzingura inda. Ese abahanga n'inzobere mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana bavuga iki kuri imyumvire yo kuzingura inda ndetse n'imiti ikoreshwa muri iki gikorwa? Ababyeyi bamwe na bamwe batwite bajya bakeka ko bashobora kubyara batinze ugiranyije n'igihe cyateganyijwe, bakeka ko baba barazinzwe bityo bakitabaza imiti ya gakondo ngo ibafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda cyangwa se ibyo bakunze kwita gutegura inda. Imyumvire yo kuzingura inda ireze cyane mu baturage. Usanga umugore utwite cyangwa se usanga umugore uri hafi kubyara cyangwa se uw'igihe gisanzwe umubyeyi abyariraho, ubwo ni ukuvuga amezi 9 cyararenze, agirwa inama n'abandi babyeyi babyaye kuzajya gutegura inda cyangwa se kwizinguza ku bavuzi gakondo kuko baba bakeka ko barozwe. Abahanga mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana basaba umubyeyi utwite gusobanuza neza ibyo agiye gufata kandi umuntu wo kwizera utanga izo mpanuro ari muganga wenyine. Ese abaturage bavuga iki kuri imyumvire cyangwa se kuri umuco wo kuzingura inda? Abahanga cyangwa se inzobere mu by'ubuvuzi bw'umubyeyi ndetse n'umwana bo baba babivugaho iki? Munyemerere nakire mugenzi wanjye Nkurunze Pacifique atugezeho byinshi kuri ingingo.
gutegura inda ni umuco uzwi mu Kinyarwanda, aho ababikora biyambaza abaganga gakondo bakabaha imiti yo kwisiga cyangwa kunywa ngo bafashe kuzabyarira igihe, aribyo bita kuzingura inda. Iba ababikora bakeka ko baba bararozwe ngo ntibazabyarira igihe. Ese abaturage bavuga iki kuri uyu muco? Mikoro z'ikiganiro ejo na hatuzerekeje.
Turi mu kiganiro ejo, aho turi mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo, turi muri centre ya Kisaro kwifuje kuganira n'abaturage batandukanye bari kuva muri risoko ryo mu Kisaro ndetse n'abakiririmo, aho turi kugaruka kubigendanye n'umuco wo gutegura inda, hari n'abawita umuco wo kubagura. Ibyo byose tugiye kubyumva mu kiganiro tugiye kugirana n'abaturage bari muri centre ya Kisaro. Reka duhere kuri uyu mubyeyi atangira tubwira ese umuco wo gutegura inda ni umuco wumva gute.
Reka yera nkwereke ubwo nsige myumva sahize gutegura inda ngo niko mubivuga hariyo
naho mwebwe muvuga ngo iki
twa no kubagura
kubagura kubagura babashatse kuvuga iki
nuko ugira ngo ugendere mukuri ubone uwo mwana
umwana utwita agashobora kuzavuka
noneho harenze iminsi 3 na muganga ntiyakubaga iyo urenze iminsi 3 nta muganga amira kukubaga na rimwe bibaho nabo bagikira bagategereza umwana yasaha muri ya minsi 2 barakubwira bati mbese wite hanga uri gukora iki
bivuze ko se nabaganga babagira inama yo kwikata ahantu mu gufata uwo muti
ahubwo cece ko muganga yarapfuye nimba barabonye undi ntago mbizi umuganga arambyaye wa Kinyarwanda hano ibyumba nukuri na njyewe ndakubwira ibyo nzi nagiye ari kuwa kane mbona uruhinja ku cyumweru saa 3 ari uko nagiyeyo iyo ntageze ubwo rero bumubone
umuco wo gutegura inda uhumva gute
njyewe ukuntu mbyumva cyaretse kujya kwa muganga nawe bira iramiti yagihangaje nango njya mbyemera njyewe ngo numve bindi mu maraso reka reka
ubu mugore wawe ntabwo yagiyeyo
reka reka asha nta kuba yagiye kwifata ariko simbimenye
ntubimenye ariko so ubyumva ute kuba umugore wawe yajyayo mbere yuko ajya kubyara
Noza wamubuza kujya yabishatse. Ako wamubuza kujya yabishatse ariko ngiye nako nigeze na imyaka nigeze cyo kumushakira.
Mama wigeze ujyayo?
Ntabwo nagiye.
Kubera iki?
Ndimara ko nizera Imana yo mwijuru yonyine. Ubyumva ndabyumva.
Ubyumva ute noneho wowe uwo muco wumva ute?
Ngiyewe nkumva numva atari byo nge ntabijyamo.
Kubera iki?
Reka reka imiti ya Kinyarwanda ni ya Kinyarwanda nyine.
Nyine kubera
ngomba kujya kwa muganga nkizera Imana ko irankiza bya Kinyarwanda ni bya Kinyarwanda ntago binjyamo.
Ufite abana bangahe?
Ufite abana bane.
Abo bana bose nta na hamwe wigeze bakubwira ati
nyamara nigeze nje
byagendaga bite?
Nyine nge natwaraga inda nkategereza ko nzabyara igihe cyagera nkajya kwa muganga nkabyara.
Umuco wo gutegura inda wumva ute?
Bibaho kera wagera kwa muganga noneho bakanakubwira bati yewe batiraniranye banze ujye ku muvuzi wa Gihanga ukabanza ukagerayo ubwo wagerayo bakagukorera ibyo bakora umugiye agakira. Abantu uzi kwa muganga byarananiranye ariko kongera ugasubira kwa muganga yamaze gukira bateguraga nyine bavuga bati inda yazinzwe barebe yuko yazavuka
noneho bikagenda neza komera nawe ngwino tuganire nta kibazo
bikaba byagenda neza
yego
ubanza no kujyayo kwa muganga bakavuga bati ntitwagushobora banze ujye mu giturage banze bagutegure
na n'ubu biracyakorwa
ubu Yeminenye bajaye mu giturage.
Mugabo ngende twa nkuru nziza Pacifique. Iki ni kiganiro ejo gitambuka ku ijwi rya Amerika. Turi kuganira ku muco wo gutegura inda. Umuco wo gutegura inda wo wumva ute?
Umuco wo gutegura inda kuvana kera byabagaho bavuga ngo inda baziteze ariko noneho igihe ukagenda ukajya ku muvuzi noneho akagutegura. Yamaraho gutegura ukabura byaye kandi ubundi byare byarananiranye. Niyo wajya kwa muganga inda bayiteze ntago ntabwo ushobora gupfa kubyara niho hari igihe havamo n'impanuka ukaba wanapfa cyangwa se nk'umuganga yaba abiza akakohereza akagivuga ati genda umanze uce mu Kinyarwanda ugaruke.
Ibyo ni ibisanzwe basanzwe babikora
mu Rwanda? Barabikora barabikora rwose. Niyo utwite uragenda ukajya kwa muganga bakagupima bamaraho gupima wowe ukikurikirana ugaca hasi kugira ngo bataba barakwangije nyine.
Bivuze yuko ari ibintu bizwi
birazwi birazwi gutegura inda birazwi.
Ni byiza
gutegura inda ahantu bibera byiza nuko ushobora kugenda barakuzinze ukajya kwa muganga wajya kwa muganga ugasanga uhakuriyemo impanuka. ibyiza no gukurikirana abaganga warangiza ugaca no mu Kinyarwanda bakagutegura
wowe witwa niko nakwiye kuri twa nkunzi za Pacifique
njye banyita nakibera umwanzi w'Ivenari
turi kuganira ku muco wo gutegura inda
numva ari mwiza kuko uramutse utwaye inda ntubone nk'uwo muti ntago ushobora kubyara neza cyangwa ukahasiga nk'ubuzima cyangwa umwana ukabutamubona ari muzima iyi ni ibintu byiza
nkubera ikiza
nanjye uwo muco navutse nkusangaho ariko kera nkaba nari nkunda kumva ugasanga nk'abantu wenda babye nk'abana b'imumuga cyangwa se bibiragi cyangwa batameze neza ariko bakavuga ngo iyo umuntu abonye uwo muti ngo bigira icyo bimara nko ku mubyeyi cyangwa se ku mwana
niyo mpamvu nawe wavuze uti hato ntaziburira umwana
rwose
uwo byageze bite mu mezi wagiyeyo ryari
njyewe nagiyeyo yafite amezi arindwi n'ubundi abantu bakuru bakajya banyigira bakabimbwira bakampereza umuti wo kwisiga no kunywenda kanwa gakya ntumwe mwinshi byaramfashije nta kibazo nagize kandi n'umwana nta kibazo yagize.
Dr Anicet Nzabonimpa impuguke mu buzima bw'imyororokere avuga ko mu rwego rw'ubuzima batemera ko umugore utwite akoresha imiti ya Kinyarwanda yivuza ahubwo babagira inama kujya kwa muganga mu gihe cyose bagize ikibazo.
Ubundi buriya ku mugore utwite agomba kwigengeserera ibintu byinshi cyane uretse n'ibyarya cyangwa se n'imitabwa no kwa muganga n'ibindi byose ubundi yinjiza mu mubiri agomba kubyitondera kuko bishobora kwangiza ubuzima bw'umwana atwite ndetse bikaba byakwangiza n'umwana we. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti iriya miti ya Kinyarwanda babwira abantu ngo bafate amabumba ibyatsi se ubundi birabujijwe tibinemewe kuko burabyangiza ubuzima bw'umwana muzi ko umwana uri mu nda bari urusoro rukiri ruto ruri kwirema ndetse ruba rugomba kukurindwa ibintu byinshi cyane noneho cyane cyane n'uburyo ibintu twinjiza mu kanwa mu cyamubiri wacu byayo byo turya cyangwa imiti tufata nubwo bitugira akamaro bikadutunga cyangwa iyo miti ikatuvura indwara ariko burya hari n'uburozi buba wenda bwinjira mu mubiri ni nacyo gituma uko wenda hari nk'ingingo zimwe na zimwe nk'umwijima ziba zishinzwe gutoranywa mu by'umuntu yariye ibi byubaka umubiri ibirinda indwara ibitera imbaraga birimo umubiri ukabigumana ariko ibisigazwa bisigaye by'imyanda nakwita nk'uburozi bikajya ku ruhande habyo bizaba mu myanda wenda dusohora hanze. Ibi rero bishatse kuvuga ko ntabwo ari byiza ko umugore utwite yafata umuti adahawe na muganga wabyigiye ngo ajye kwa muganga ariho awufatira cyangwa se ngo anywe n'ibindi byatsi cyangwa ibumba cyangwa ikindi kindi ahawe n'abantu bo wenda bo mu muryango cyangwa abavuzi wenda gakondo kuko ibi byose rwose ntabwo ari byo byangiza ubuzima. Mu gihe wumva utwite ihutire kugera kwa muganga kugira ngo bakugire inama ndetse bagushyireho na gahunda yo kujya bagukurikirana buri kwezi nk'uko byateganyijwe.
Uku guhangayika kw'ababyeyi batwite bafite impungenge z'uko batazabyarira igihe abaganga bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye zirimo no kubura amahoro ibi bikaba byaba intandaro yo gukuramo inda cyangwa kubyara igihe kitageze. Mu mwaka wa 2020 ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima RBC cyatangaje ko byibura 10% by'abana babyarwa buri mwaka babavutse batagejeje igihe kandi ko kwa muganga bakira buri mwaka bagera ku 200,000 bazanwa kuvuzwa indwara ziturutse kuri icyo kibazo. Nkuru nziza Pacifique kubw'ikiganiro ejo.
Aha ngai ngukorere dushimiye abaturage mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo batubwiye ko babyumva ku muco wo gutegura inda. Bamwe bati umuco wo gutegura inda ni mwiza, abandi bati iriya miti y'igihanga nitwayikoresha naka na gato. Dushimiye cyane kandi na Dr. Anicet Nzabonimpa impuguke mu buzima bw'imyororokere watubwiye ko mu rwego rw'ubuvuzi batemera umugore utwite ukoresha imiti ya Kinyarwanda ahubwo bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose umugore utwite agize ikibazo. Tunashimiye kandi mugenzi wacu Nkuru za Pacifique duteguriye iyi nkuru ku buryo burambuye. Bakunzi bacu rero mutubwire se mwe muvuga iki kuri imyumvire yo gutegura inda cyangwa se ibyo bamwe bita kuzingura inda. Mutwandikire munyuze kuri imeli yacu arizo 7/7/2014 cyangwa se kuri 7/7/2032 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe.
Kanaru Frida afite umugambi mubisha wo kugirira nabi abanyagatako abashinja kunyereza ubwato bw'ibicuruzwa bye ariko bisangwa mubuza kugira uwagirira nabi ndetse amwizeza ko azamufasha kubikurikirana. Yaba yarabyemeye sera ni mukurikira umukino
ariko ko mbona wabuze amajyana amazi habaye iki ndekanamo umutwe wanjye wuzuye ibintu byinshi n'ibisita simbo
aha nibikise ntabwo ujya kukazi cy'ubundi
bagiye se wa muntu amaso uri hariya noneho ntankura niyo ko
aguhora iki
ankora iki se wagabo buri byo wapfa ahubwo se
anamari
ndakumva
nta kuntu wambariza Dorokasi niba yarahembwe basakanguriza
yarahembwe ariko
yarahembwe nyine none se ko mbona ifaranga yariryamye hadashaka no kungura agatabi na kamwe ahubwo arakwepakwepa gusa ngo namubaze uko yashyize mu menyo ya Damas
niwe nawe yagushyize mu menyo ya Damas
mvaye
wowe se ko umuhoza ku nkeke bikaba byaratumye ntakariza icyizere yumva ko nanjye nari nzi umugambi wanyu
ubundi se ni ubwo yasubiye mu kazi nyine aho yaramaze iminsi sinumva se ngo iyo ngiye abantu bakorayo barabahemba bakanabishyura aho kuba mbabara rwose mugore nashatse umbuganira ngo rize mumbwire irengagize ibyabaye uti nzakwishyura mwana we
wishinyagura ingeso mbi z'abagabo wose zizatuma umwana wanjye abona akazi
ushatse kuvuga iki oya mvuganira namwe ubwari wowe ugiye gutangira kwikubira umwana wenyine ngo nuko asigaye akora kandi twaramubyaranye
ndakakubura da Dorokasi ntagikura yabaye kigera mu kazi atarana gatangira ahura n'ibizazane ku buryo ntabona aho mera ndivuga rwose
iki ubwo wabona yaragiye bimwe byeyigira nyina ndabizi agatangira kubaza ibibazo byinshi sosi akayimena n'inshishi
ubonye niyo bibyo byibura akazi ubwenge bwe ataziza ubwenge buke bw'abakoresha
ngo iki yagenze bite
yagezeyo nyine nuko akabaye umukoresha we atangira kumukubaganira niko gukata arigarukira
anamara ibyo uvuga ni ukuri cyangwa uranyimije
mubeshye bike
ariko agenda nkuru nziza uranze ubaye inganzwa n'impamo ya mubi ni ukuba ntazibera mu rugo rwanjye nk'aho ndi umwinjira koko niko anamara kuki ibyo bintu atabimbiye
umubabarire nta kandi gasuzuguro yabikoranye yaraje nanjye ubwanjye abanza gutinya kubimbwira ubwo nawe wabona yarabuze aho abihera
abantu we uru rugo ni ibihombo gusa umuntu agira ikibazo akabura n'umwe umugoboka koko muba aba bantu ntanisa ni koko umuntu arifata akivana mu kazi ataranahembwa n'umushahara wa mbere ngo bamukubagane hari ubwo bamwishe se anamari nubona ndugarutsemo impyisi zambe
uti iki nkuru nzi uyu se kandi wakagira imana we warutaze ukajyayo ubuze imyaka tumaranye wansiga koko umugabo watari uguhu byavugwa he mu muryango no muri rubanda ko byaba ari igisebo
ari igisebo kirenze gushaka nawe nkagereka no kubyara nawe
data we
nzongera ubwo ntabwo
mugabo nkunda watiye inkoni izamba ntunte ngenyine ngiye wibuke amagambo meza wambwira gukindambagiza wibuke uko wambyiniriraga maze ugaruke turebe uko twagarura umunezero twahoranye
nahombye burya sa reka njye gushakisha hano ibintu muri ibibazo byanjye
oya ni ukuri mbabarira
ndamaze ariko ntabwo nabanye
imito zawe mu munsi yari imitanye kabisa
numvaga nakomeza nkirebeshanyeshanyeuko
nabanga mu nisi nyiri kukagu mba nanje nkabizamo ngapfa
kwibyiaariko
nabyinya da nubwo ntabinjiyemo
none se mubiri imito zacu mwayibonye
umva
we mukomeze mubwire ndashe murasoreza kuri ya nkongomani igera ahantu hakazamo gushayaya mirakuya kabisa twebwe turategura cyababwira abantu benshi bahindiye debate mani hano mwakoze umutima kabisa ini dawa kabisa
ahubwo se pati tutatubwiye amategeko agenga
uzi ko hari ibyo bedvise uragira tuzasebe wowe
gira
vuba
wapi shansi natuba muse wa
tubwire
nyine ntarenze mwana cyane nuko inkingo tuzajya impaka ngo tugomba kubanza kuyikora ubushakashatsi
icyo nabyo
ibyo se hari utarabikoze mani
byoroshye cyane
utarabikoze
nibicyo twese twacyubahirije isawa wan ndiro tugomba guhana ijambo ntituvugiranemo nyine
byacu nyine dukora
munakareka mugenzi wakabanza karangiza kuvuga kandi mugiye agiye kumusubiza numve ko igitekerezo cyari cyo kingenzi kurusha ibindi ngo bituma atangira kumubwira nabi aho kuvuga ku bindi bintu twateguye
kabisa
mbese nyine buri wese akubaha ibyo mugenzi wari kuvuga ntitugize banyanda bi
ubwo zahabu ukunda kunkota murabe wumva usikiye be kabisa
ahubwo ukunda kumwanga umunyagatako
bine hakuna hakuna kabisa
tingisa kweli ngahumva kandi murasangi tingi basasa subira mu myitozo mwana ubundi muvemo natwe dukora imyitozo yacu
cyane iboneje dutanze
bikomeye cyane
neza nizere ko amaze gutumira directeur
bikomeye cyane
sawa
cyangwa mu kakose
kumangana
tujye manahere nkumanga no kuvuga ko utanyumva koko
akose nsubu ngege nahere nkubwira ko utagomba kugikomangana ikinyaho pfuragishe ntago nyumva ntago ujye unyumva ari
Ihangane niba
nabirenzeho rwose
ubwo ntakunda.
Ahubwo se mukapa ko. Ako ni kagahene waziteye wange se gakiraho.
Wahora n'iki ko nakazanye ngahita mererwa nabi nkabura uko nshaka umuntu wo kukabaga ngo nkokereza abakire.
Cyabaha batata we ndonje.
Ugiye mu runzi, ugiye, garuka se nyine.
I'm going to go to the house. Niwowe nagira muri iyi si ya rurema
none se biti ariko wajyongeraho kuza ushaka kwihutira gukora ibyo tutavuganye
amafaranga ya Damas
ntagurangije kuyamwishyura se
oya habe n'urumiya namuhaye ubu none amereye nabi ngo nimwishyure cyangwa bibe nabi ibaze none musinkijya no mu kazi sinkigera n'iwanjye sinkijya no mu tubari two mu dusante hose nsanga yantanga atanze ngo nimwishyure hose nzabaho nte koko
yewe urakomerewe byo ariko se ubundi nkuru nzi
ugiye kuyamasa mwiza wanjye
oya ahubwo ivuna umwanzi
utike
mutanga umuhitani wanjye
ngo
umuntu azajya ajya kuzengereza atyo wajya gutamira atinyishyura wajya gusinzira atinyishyura urumva kuko akwiriye iki kintu cyatuma umutekano
ye baba data we mana ishobora byose nabo sindica n'inkoko ngo ndicumu ibaze bimenyekanye nanjye umuryango w'ukazanyenyenzi cyangwa bakamfunga burundu
ninde se wabimenye twahita twitanguranwa tugakwiza inkuru ko yishwe n'abanyamuhire hari utazi inzigo y'abanyamuhire n'abanyagatako se
ariko mukapa ko rwose kuri wanjye wakwihanganye ukangurisa nukuri kw'imana humura n'ubundi sinzava hano vuba ngo ndakwambura nukuri pe
ubwo rero niba udashaka kumuhitana shaka abantu bamutege bamukange
ariko mukapa ko yewe data we nungutse igitekerezo
uyise winjira mu nzu mbese
ashwita naringi inyuma y'inzu harahambere kigisafuriya kirya by'ingurube zange numva ngo ukiri gutera mbavuga ntireka mba nzigaburira
yewe ngwino umpembe nawe umunsi uciyikiwe
ubigize vuba da
ntabwo nashakaga ko harara nari niyemeje kuharangiza hanyuma ejo ngasiba
ngahakira
nigise kandi ko w'imyoza erega Christina kuba hari ibyo ntarabwira Dorukasi nanjye ubwanjye birandemereye nzahera he kuko mubwira ko ibyo se dukorera yo ntandaro
yo Anna Maria mwihurizo ryo kubwira Dorukasi ko ariwe ntandaro y'ihohoterwa isakorera nyina hagata wari ko nkuru nziza none haramaramaje yiyemeje guturugo rwakisangira inshorokeye mu kapa kome ni bya burundu semaye cyangwa zashyira garuke naho ubutaha
Inshuti mwarimu duteze amatwi masegonda make tuba tugeze ku isaha 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, umwanya wo gukurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mwakoze kudutega amatwi, mugire icyumweru cyiza. Mwari kumwe na Venuste, nshimiye Imana.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.